Well overfuga kusile so kuphuka befunga sebeqedile ngithi umntana umthandazo yethu izwile yojabula noma izinto zihlelekile kithi Well overfuga kusile so kuphuka befunga sebeqedile ngithi umntana umthandazo yethu izwile yojabula noma izinto zihlelekile kithi
It's late nights and early mornings that'll pay off My mama couch, I had to get off Ironic how you gotta work hard to live soft Baby teen, lam shabi nixabini and I'm ready for war, let's go When jalo teen game, ungazo tata my chance So bamba nga my left and right, sunny Pervader moving, there's no stop for me Yo, I'm the boss, homie EGPS, it is your top buddy Zanza nof na nalut, siqala pansi akona pezul Sipuma gle mikuku, gotwa nonzo sfika pezul Singa nalut, siqala pansi akona pezul Sipuma gle mikuku, gotwa nonzo
sfika pezul Well, overfuga kusile So kuphuka befunga sebeqedile ngithi umntana umthandazo yethu izwile yojabula noma izinto zihlelekile kithi Well overfuga kusile So kuphuka befunga sebeqedile ngithi umntana umthandazo yethu izwile yojabula noma izinto zihlelekile kithi
Sukuma gas nami angeke uyithole uhlele khoneni umthandazo yogogo sigcinile noma singazishonipi ukuthi sibuye noplastic ejardini Twice in, akukholula but siyakhona phambili Thina sizilwela nempumelelo ngitshele ngabantu bavalile Siyagogoda ifa bavuli le rifa Angifuna ukuningi mina nedile sinkwa Ishimane sinkwa Noma nayimina mamita Sanza nosinganalutho Siqala phansi yakhona phezulu Siphuma kule mikhukhu kodwa nonzo sifica phezulu Singanalutho Siqala phansi yakhona phezulu Siphuma kule mikhukhu kodwa nonzo
sifica phezulu Well overfuga kusile So kuphuka befunga sebeqedile ngithi umntana umthandazo yethu izwile yojabula noma izinto zihlelekile kithi Well overfuga kusile So kuphuka befunga sebeqedile ngithi umntana umthandazo yethu izwile yojabula noma izinto zihlelekile kithi
Ngizivuka